Oh la la.
Dries. Madoi, wamenizidi pesa na umi na shanga. Sijui, au tuseme nina kibuli na kata. Wanidai, siwadai, hila na shanga, wananichukia. Chuki zisizo sababu, wanachinya mbuzi kafari ili asile apote. Ona wanavyo mwaga heli, e Mungu Baba unitete. Wanamiriki mavogi vogi, wanashindana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi, nitange tange wanizome. Ni mnyonge, ni mlilie nani kama si wewe, kisa tonge. Wanafania waniondoe.
Minajikaza hivyo.
Mafungu saba, ridhiki unagawa tu manani. Wengine labda wanataka kushindana nawe. Mpaka napiga magoti, namlilia mama,
mama.
Kisha narudi kwako, umlaze salama. Sawa nyinyi manoti noti, tutakutana kiyama. Nyonge narudi kwako, kwako maurana. Wanachinya mbuzi kafari ili asile apote. Ona wanavyo mwaga heli, e Mungu Baba unitete. Wanamiriki mavogi vogi, wanashindana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi, nitange tange wanizome.
Ni mnyonge, ni mlilie nani kama si wewe, kisa tonge. Wanafania waniondoe.
Minajikaza hivyo.